ngoba inhliziyo yakho ifuna mina yabanye. Ungenza ngijule mama, njalo mangibheka wena inhliziyo yami igcwala uthando. Uthi mangicule ngicule sizu. Uthi mangicule ngicule shabu.
Inhliziyo yami iyaxuma, yabona wena sithi isikhathi ngikufuna, sesisithi isikhathi ngagcina sengiyakhumbula. Phela wena nje umkami ngithanda ukubhubha, I pray le moment enginawe isoze yadlula. Ngisho uma kubhedi wena ohlala ungiduduza, wena ubambo lwami funa wazo soze wangiluza. Ngifile ngathi ngikweleta impilo yami mama, ngifile ngathi unekhaya lesifube ngisambheka. The way I feel about you ayisoze yaphela, ave ngakwazi ukuchaza, I hope uzo-understand.
Kuthi mangicule sithandwa, ngoba inhliziyo yakho ifuna mina yabanye. Ungenza ngijule mama, njalo mangibheka wena inhliziyo yami igcwala uthando. Kuthi mangicule ngicule sizu. Kuthi mangicule ngicule shabu. Ngoba inhliziyo yakho ifuna mina yabanye.